arirwo ruzayobora none irari n'ubutunzi nibyo bifashe vora iyi relationship iramurogoshora it's gonna end in tears nitutabindura
Is it crazy?